You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
dadka Australia ee naftooda gooya ama isdila oo ah 6 qof ama in ka badan maalintiiba intooda badan waa rag hay'adaha ka shaqeeya adeegyada taageerida xanuunada maskaxda ayaa sheegay in arintan dhibaato weyn ay tahay ayna ku boorinayaan ragu inay caawimaad raadsadaan tirada dadka naftooda gooya ee dalka Australia ayaa kor u kacaysay iyadoo ragu ay 3 laab u badan tahay inay naftooda gooyaan marka loo barbardhigo haweenka 2016 waxaa dalkan Australia isku dilay 2100 nin halka haweenka isdilay sanadkaas ay ahaayeen 715 taasi ayaa ah 3 laabka tirada dadka ku dhintay shil gaaray Rachel Bowles oo ka tirsan Lifeline oo ah koox dadku ay u wacaan oo ka caawiya arrimaha xanuunada maskaxda ayaa sheegtay in tiradaasi u baahan tahay in wax laga qabto
to really shine a light on that and across the board say this is
in tooshka lagu qabto arintaas guud ahaan oo la qiro inay dhibaato weyn tahay waana inaannu ula dhaqanno sida aanu ula dhaqanno xanuunada kale ee ragga ku dhaca hay'adaha adeegyada taageerada caafimaadka maskaxda ayaa aaminsan in ragga oo ka agajiida inay caawimaad raadsadaan ay qayb ka tahay tiradan badan ee naxdinta leh Chris McIntyre ayaa dhaqtar maskaxda ka ah urur la yiraahdo Mates for Mates oo ah mid ay aasaastay RSL Queensland oo taageero u fidiya askartii hore ee dalkan Australia iyo kuwa wali ciidanka ka mid ah wuxuu sheegay in rag badan la aamusan yihiin dhibaatada haysata oo aysan caawimaada ay u baahan yihiin doonan
There's still a need for a cultural change around how men go about asking
wali waxaa jira baahi loo qabo in la beddelo habdhaqanka ku aadan sida ragu caawimaad u raadsadaan iyo siday uga hadli lahaayeen arrimaha la xiriira noloshooda waana taas tan ururkan Mates for Mates uu ka shaqeeyo annagoo isticmaalayna halku dhigyada ah sidee tahay iyo adeegyo kale oo lagu dhiirigelinayo in ragu ka sheekaystaan dhibaatooyinka haysta Mr. McIntyre ayaa sheegay in isticmaalka shakhsiyaad aan ah oo u ololeeya caafimaadka maskaxda faa'iidooyin laga gaaray inay fariintaasi gudbiyaan Kids Helpline oo caawiya sida magacuba ka muuqdo caruurta ama dhalinyarada walaaca dhanka maskaxda qabta ayaa sheegay in dadka soo waca oo taageero weydiista in 2100% oo kaliya ay ahaayeen wiilal ama rag afhayeenka kooxdan Tony Fitzgerald ayaa sheegay in loo sheego dhalinta inay caawinaad doontaan inaysan arintaasina muujinayn in qofku yahay qof jilicsan ama daciifa taasina ay tahay talaabada koowaad
Parents have probably got the most important role to play in this and probably more so
Waalidka ayaa dabcan doorka ugu weyn ka ciyaari kara arintan waliba gaar ahaan ragga ama aabayaasha ama dadka waaweyn ee kale ee dhalinyarada noloshooda qayb ka ah waana inay dadaaladaas iyagu hoggaamiyaan oo ay tusaan dhalintaas inay wax caadiya tahay in caawimaad la doonto aana loo arag jiljilic ama daciifnimo ee loo arko mid awood siinaysa qofka Ben Farinaso oo hore askari u ahaa ayaa ah qof caawimaad doontay kadib markii uu ka soo hawlgalay East Timor 1999kii waxay ku qaadatay muddo 10 sano ah inuu la tacaalo dhibaatooyin iyo dareen ka dhashay waqtigu dalka dibadiisa soo joogay isagoo lagu sheegay waxa loo yaqaan post traumatic stress disorder oo ah xanuun xagga maskaxda oo ka dhasha dhibaatooyin qofku soo maro gaar ahaan goobaha dagaalada fariinta uu ragga u hayo waa inay meesha ka saaraan dhaqanka ragga ee ah inaysan caawimaad raadsan
seek the help that you need do it now Take the time now to reach out.
Doono caawimaad aad u baahan tahay. Ha sugin ee ku dhaqaaq u tag oo la hadal dhaqtarkaaga, la hadal saaxiibada, qaad talaabada ugu horeysa ayuu yiri.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.